Ninyo kwasike bwana pesa na kuchamo eh bwana ungeki mga tokono bwana. Get your money right bwana.
DJ Bunduki.
The barbers. Easy, you know what time it is.
DJ Bunduki the champion.
Right.
Suck it in. I need that for my sanity. Jealousy checking my veteran. I want it again. Fuck it. Me miss it. I'm going to win. Ata moving. From me miss it. Fuck it. Me I know that they love me because I'm bold. So I never pick up any time. They my call. I never care what another man is doing. And I'm all about my business. Evie. Bena fakua, vini business, PC, champagne. Bena fakua, Evie. Bena fakua, catching flights, soft life, fast life.
Bena fakua. Money upon me mind do a CT scan. Skiza hii dunia sin ma visitor. And it's a celebration cause we came so far. Na shughuli kama hizi utaka indika. I'm a minister, watashi wasta. Koloni na nukie ineza tibu asma. Business when we fly na kwa bank lamp sum. Suti ya midi denje mbili iPhone na Samsung. Lakeside boys chal nade. Kakuna watoto kwa party na pika kambi. Chupas na kuja na misulizi shingapi. Yuchoko inadi na talipa na mastercard. Gimare mbonya kasani po kaneno cost. Na kucha na bima na benzo because I do the most. Top rapper, top singer, nisi ndio my boss. Obize wapige na chorus wa super teramos.
Evie. Bena fakua, vini aces, PC, champagne. Bena fakua, Evie. Bena fakua, catching flights, soft life, fast life.
Yo.
Bena fakua,
Evie. Ndo inafakua, bitch life, ndo nechagua, thick ties, ndio nakagua, this time, mtanitambua, gunga kwa set, zinalibuka kwa jet, ligi bigi EPL, nimli chapa la kazet, full tank, ndani ya V8, back left, niki step, tulio moka, shida zetu, chachali, piga reset, Mungu baba bariki, wengine pia, pesa kaina bonga na minasikia, tuko fully booked, hadi next year, niko gear, flani wezi nifikia, mandugu na machaji wangu wote. Milango za baraka zifunguke zote. Manduku na machati wangu wote. Milango za baraka zifunguke zote.
Evie. Bena fakua, vini aces, PC, champagne. Bena fakua, Evie. Bena fakua, catching flights, soft life, fast life. Ndo inafakua.
All busy and you know how it goes. Sipo nisikiza kwa matuta nisikiza kwenye cho. Undisputed, angazao bado na wakabako. Yule boys ubonga mbade mwake na mgonga on the low. Since my boy wanatafuta wave ya kuride. Wakiposto poa zao midi aim na slide. Mino nililipele trip alikuenda Dubai. Tupo juu ya Burj Khalifa nikim pipe down. Ama isha tunaishi mara moja. Jasho yangu na yo nitakula bila oja. Nani ya kesho majaliwa leo kula uroda.
Chorea ama mblei na squeezy form ni kuwato. Custom wipa tufanani no please. Kujenga from square one was never a rich kid. Squeezy na kimbiza meet after every 4 weeks. Real niggas never do it for shit clicks.
Kibanda big boy Missy Fambler Major League wapi Tumblr 22 bet gambler Mrenga nayo Wrangler Kamati nayo Bantra Flow nayo Anthrax Tua nayo Kansas Ego Kamja the campus Kikudi zero comebacks. Get money, that's the mantra. So next time you see a gangster, then you already know the answer. Wrong number, boss, I'm raw blanda. Most, I'm done paps, na ops, ni done danda. Yeah. Na cause farmer shows, me toss mkwanja. Force ya boss, gamba, dos, ni mobwana. No manners, block, min top scammer. But still corporate, can't go job scanner. Taifa leo, na drum, na low standards. Don't me jam, but bro, si wrong number.
Kau jajipanga,
then sister kupanga.
Sister kupanga.
Now king pay a number.
King pay a number.
But a network blanda.
Boss.
Yoni wrong number. Ila imya kuchanga. Mjini akili mina panga wa madanda. Pala na unarada na mia pani toki wanda. Hii ni kanairo na unaroria na dem jamba. Ya shamba kauna dai kunipiga randa. Don't niseme hai unatuma kwa hii namba. Mesoni mpesa hapo sasa. Kazi kuwa roga pana cheza na waganga. Hapo unakuja na ujanja makita waramba. Never disgaza, siapa tunawalaza. She king maza, hapa hivi ni wrong number. Adide mtapata chenye na taka ntatanga tanga. Yo ndizi sitaki labda kanta ikula na maganda. Na ugopa kukonda bana kani roni siezi manga. Huku njo ni ngori, ule mdudo takutuanga. Pana kiza kina mzengu tuwa mefunga kanga. Karanda hata wajinga wanazekanga. Mi mama yenu wanafu nataka kunipanga. Ntawalaani walai na lamba mchanga.
Kau jajipanga.
Then sister kupanga.
Now king play a number.
But
the network blanda.
Boss,
joy yoni wrong number.
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 Joy yoni wrong number.
Yoni wrong number.
Yoni wrong number.
Ghetto Superstars Entertainment.
Kukwanga badu na chuklo wa madam so. Anguka nao itabaki meflo na vibe. Anguka nao kako single for now. Mdagi mdagris mteja patikani. Adi lake night sa sita ndo tani wai. Nikupini location ankofana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa iriz or iriz. Aja ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunaskip.
Check it now come.
Tuna feel free. Take a video now post pale NGC.
Right here live. Ladies and gentlemen, boys and girls, another time, another day. Right here. Live on your beach. Taking it nice and easy. This is the Ghetto Superstars Entertainment. Right on your mix is DJ Bunduki. Come on.
Anguka na. Anguka na. Anguka na. Anguka na. Anguka nayo kama uko na new catch ha. Anguka nayo kuna party na magosh ha. Anguka nayo.
Twende come on say what's it what.
Anguka nayo.
Tell us who you watching us from.
Anguka nayo. Anguka nayo.
Come on.
Anguka nayo.
Live at the beach, trust me.
Ati.
Come on, we say.
Ati. Anguka nayo. Na katika msupa we banjuka. Cheza chini kukondezo matuta. Anguka nayo baby girl ushaitika.
Talking about the street vibe, number one in town. Come on.
Tuni sirikali, tamka asali. Simna chwani nani, flow mshati. Chi, don medunga apo dauni. Chi, muteki wapo wa deli mi. Chi, haha. Yeah, beba. Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo. Anguka nayo mtupa me feel relaxed Anguka nayo kama uko na new catch Anguka nayo kwa unapati na magwash Anguka nayo round two kwa hii bastard
Anguka nayo
Anguka nayo Anguka nayo
Pika smile cheki kam gapi satu Naku like me kuma kweni tatu Digitha githi nyasi ya kagwadu Una ben pose alafu na raru Piga, piga, piga statue Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statue Naku like me kuma kama tatu
Simama kete, piga one leg Tingisa kichwa ni kazi meshipa kwelve Chispaki anguka nayo twende Hapa ni kudance kubanju kama daily Sipige makofu tachoka mikono itoma na otemis nyingi
Piga magofu tachoka mikono itoma na utamisingi. Uno uno, bailando, umlando. Uno uno, bailando, umlando. Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike na kumakama tatu.
Goma na unikali unafanya ninu kika. Wabaki ometu sitwe kituto mamavela. Jutini kesha toka seta baki omehema. Na timi mindo kadere saita baki mehepa. Na si cheki Nubaisha kibambo unaza rudia selekta. Lusta shika sana juma bebe wamebeba. Moja mbili tatu cheki DJ shatubeba. Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta. Nubaisha kibambo unaza rudia selekta. Lusta shika sana juma my baby want me beba. Moja mbili tatu cheki DJ shatu beba. Pull up selector, pull up selector.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekuma kama tatu.
Asisi city girl, and I set it for you. Look on a pity girl, make breakfast for two. And bamba utweju, na unanganisha migu. Na ukitokeshwa na stool, tamaliza tu kwa pool. You want another one, come take it from me. Mebeba motherland, so you dig it for me. So you dig it for me, so you dig it for me. So you dig, so you dig, so you dig it for me.
Bigger, bigger, bigger statue. Inua mkono lafu cheza na mgu. Bigger, bigger, bigger statue. Na kulekuma
kama bunduki.
Kiri ya badi ya tende. Man wanna kiss a caress, yeah. The way you move, no feel like you be different. Me need to know where you're from, girl. Ooh, something must be fishy. Why everything about you, litty, litty? Excuse me if I go and I be greedy. Been a long time and time is really tricky. Can you get it understood? I just want your body slipping in my room. Put on your dancing shoes. Girl, come show me what your waist can do. It be up loud. Can't deny you got me in the mood.
Understand the pressure you got me under just from the sight of you. What you have done, you cannot undo. You and I make a silly combo. Let's be serious, you are highly favored. Jack took his time to make this creature. You don't look like you're from Giddy Lagos. Just thinking you're from Barbados. Get it understood, but I got no other mission but to shift your wound. Yeah, tell me who are you? Why you have to sweep me off my feet like broom? I'm emotional, I'm moved. Tears in my eyes anytime I lose. I'm interested, I
from you? From Mombasa, this is DJ Baduki.
My baby, move like a goddess. Cause she a
gentleman. DJ Baduki.
The vibe, she my type. She freaky, freaky, make a nigga go mad. Body bad, you the owner.
What you mean, say love me, I can't get
it. Defeat the city, I got the keys. I boost the jelly, I panic a driver. Pull up on me, we keep it low key. One Jesus so crazy. You make it so real. Baby, take control, no rules, it's just you and I. Keep my balance, fulfill my desires. Keep the kind of money, so jolly. African gorgeous queen dad. Can I call you baby Shiva? Oh, nah. I know who is that? Oh, nah. I be the local. Jesus, so.
and I. Tonight, if you smoke back it tonight, then I'm gonna give you back it tonight. Yeah.
Oh, Pepe, I'm feeling good, Pepe. Don't know if you feel it too, Pepe. She make with a move, Pepe. Don't come in off for this. No, me don't, Pepe. I can say I don't miss you, Pepe.
Shutting is down right at the beach. Let's get a superstars all the time.
Of course, it is my girl. I'm a lot of our neighbors on my car, and I will use a rubber.
Check out Ruga, BNXN and right now. Party right now.
I got you cool now.
Live in DNA. Taking it nice and easy. Let's get a superstars entertainment.
Book apartment for night.
Putting me up tonight. My day and key tonight.
2024.
Make a play with your beat tonight.
Playing right here live.
I'm here and you tonight. I'm so hungry tonight. Make me happy tonight. If you smoke back it tonight.
Tell us where you're watching us from. Missing say.
Oh, Pepe. I'm feeling good, Pepe. I know if you feel it too, Pepe. She make good move, Pepe. You're coming off for this. No need to, Pepe. I go say I don't miss you, Pepe. She make good move, Pepe.
Live at the beach, trust me. Wicked sounds.
Bunduki.
Come on.
My brother, I know the calculus, the calculus, if you let it go. I know the reason how many people affect me, go. Inside the life, now inside the calculus. Open my eyes, Lord, make a day see you. Make a face my front. Make a budget, no use me destroyed. Make butter, butter, no stay my clothes. Home advantage every time I ball. Cause now only Jahweh, they set my court. In my holiness, I run my run. Me, I know they for the attack along. Home advantage every time I ball. Cause now only Jahweh, they set my court. Ooh.
Naskia raha ndani ya roho na my knees and toes. Kameshika figino.
Come and shoot a signal. 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 Come and shoot a signal.
Don't let a meeting kwa club, see ofisi. Happy hour and HR, team building. Can you big it on a path? No Didi. Accountant on my kwang, belly belly. Vibe CEO konyagi na ma single tone. Ni why in this zone kisiagi wa ma digital. High kuli korubani ako Wilson. Fried judu kwa maftani kama bidiko.
Kame shika sigino. 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 Bibiwa kwa club bila pirito. Bimiwa kwa jack au pigi shot. Tingisha madam kame pigwa shock. Hini city mababa tafuta sigino. Rada ni sai sema vacation ni highlight. Prime time nawa Rainbow at nine live. Anda ma black baby epi high five. Na mamgalo na chana java na white wine. Kame shika sigino. Kame shika sigino. Kame shika sigino.
Tana mbala mwezi, simulike mchana. Ili watu one, vile tunapendana. Baby, ajali ya mapenzi, mioyo imegongana. Na sitaki nipone, nifaunizike mama.
Mindege wako nitarejea, niruke niende wapi. Kama kitanda kitalegea, tushuke kwenye busa.
Nibusu, na vini kubusu. Oh, mchuchu, nino kumwe ya halika susu.
Wako nimeza ama, penzi nipatie mazima. Jeuri sina, aki nitafia madina. Viku iba iba, vino gini meshindwa. Nilisema napita, mwisho we nimezama.
Nibusu, na mene kukusu. Nimumu, na mene kuchumu. Nimumu, na mene kuchumu. Nibusu, na mene kukusu.
Habibi, usingizi no kitu nakosa penzi. Na nikikosa ili kitu, no kabisa silali penzi.
Nazidiwa,
nusu kaputi, nusu mgonjwa, najifia baby. Asinano yako, no ya nitosha, kutibu ya
kama mende ni kuchari, penzi kalikata na kisu kikari.
Mdudu,
upepo wa bahari, halituliza kana jikuta gambari.
Kiboku,
na ulivyo mtamu kama pipi. Siju mkufana nishina nani. Ekumunya kijiti. Kwa kuitaja matindo mkani.
Sweet like my heart green tea. Mama you looking sexy tonight. I beat about a sweet thing thing. And she knows that what I touch is mine. Ya minkoi baby.
Kwa kunmezama. Benzi mpati wazima. Jeuri sina. Aki ntafi wadina. Kuiba iba vino gini meshindwa. Nilisema napita mwisho weni. Nibusu, na mini kubusu. Nimumu, na mini kuchumu.
Nibusu.
When you want, that's too much.
up that body for me, that's why I know healing. Sexual, give me all of you. So make you fall into my wingspan. So make I take you higher for the moment. You know if anybody can, maybe we can. And they go feel like the right season. Give me one test. I ain't done to do the things to make a man quiz. Nobody ever do it better than this. Drunk on your love if it to make a man chase. And if I ever hurt you, I mean well. What I gotta do to make you know it's all real. If I could, I would keep you to myself. Enough to separate the feelings wherever they fit.
Nothing can tear us apart.
It's not that easy.
Check your brand new tune right now. It's Mario Beautiful 2025. It's got a Superstars Entertainment taking over. Come on. Say what, say what. Live at the beachside. Nice and easy. Check it now, call.
Mungu kaumba dunia, ina watu na viatu. Oh, ila si tunavyo benda, watacha na wao.
It's a brand new tune, come on.
Bilishina tan, bilishina sita, bilishina saba, bilishina nani, dunda dunda baka, bilishina tis. Oh, bilithelathini, oh, ila si tunavyo benda na, watacha na wao.
Mario Beautiful, it's a brand new one, 2024, and this one is called 2025, Beautiful Now,
baby, no come on. Fun. Baby, no mbani fan, ifanya niwe wako daima, paka mwisho. Oh baby, no mbani weke, baby, no mbani weke, dani ya moyo wako daima, eh, wale wote wanaojifanya pweza. Wakutabiri penzi, mwaka utu wachinje, tunywe chusi na kuongeza nguvu. Wale wote wambea wambea, watie chumbi penzi, bido mtu mfumbe, tupendane waishiwe nguvu. Mungu kaumba dunia, ina watu na vyetu.
Live at the beach side. Tell us where you're watching us from.
DJ Baduki.
Salamu alaikum, watu wangu kwetu. Niko mavitu zenu situ mekuja na zetu. Nomba kwanza seto, nikurudishe ghetto. Ukwetu mangoto hadi meno zote metal.
Tension, mutembe na watu tano mental. Mention, ganji ndo inafanya gatu settle. Question, ni ningine kasido kwa mbosho. Inatuliza ngarona, inatesa kaki bomb.
Taliban mi haram, squeeze ni tuanga madam. Mahadam, mahanjam, vutagam, lazadam. Wota gwan ni salam kwenye gram. Mama gwan, mama lao kwa game, squeeze wana nitaka mam.
Taliban kaharam, lakini kwangu halal. Mina kata janga mam. Kana nitajati papi daddy. Mindo nafanyaga kana come once twice. Nisha soma game, this my time to play.
Kwanza pigwa distressed in this case, no
no mistress. Reza tell the difference, your influence any different. Reza call your preference to shock of interest. Catch me kwenye internet, me attacking bila defense.
I'm my mistress, my empress, 10-10 window preference. Nili kucheki Pinterest, your topless can interest. The prettiest, the tittiest, the best I've ever seen yet. Nimependa zako assets, I'm ready jo ku test them.
Haka katotoka juzi, kano juzi wa mambuzi. Badwa kajakata nyuzi, no kana wa confused.
Nasikia wameanza matusi watu nilio na mambuzi. Sasa ni maleta pi na malizia na usi. Usi ni advice taka nimekuja juzi. Tips ni kyo kongoma mindo ne mchuzi.
Yo, Martin. Big bug. It's DJ Babuki. Mastingo mingi na hizo devi ndopzao. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, konza chuma stingoni. Dedili, 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 kwelo a daystar, Emily, Emily. Atoti na mebeba, Kevin, Kevin. Anakaka Gen Z, 22-23. Na ule rapo penda masanteni, enemy, enemy. Mato nyadi na machaji, tuki medividedi. Marenfo zimewaka, bansendwa na ya chemistry. Na tukukwe deji. Kekere musha na Hennessy. Tumefika na masenke na masubi ni legacy. Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapetko, mamati na mambling bling. Old school, kama vanda sana village. Na skiza maridi, kate na kibridge. DJ Doba Genjes kuje one by one. Mambo ni fulai, have some fun. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, konza chuma stingoni. Dedili, 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 dedili. Sidna piga ma sweep, kigali creep. Atina piga ma sweep, ni kigali creep. Nono nani beep, na try kuni reach. Sidna piga ma sweep, kigali creep. Change code na chao, dunda ku donjo. Na change code na chao, kimbo kilia ma glucose. Juice cola kwa grao, tiki tiki taka, troopers mabao. Yeah, ay, dogo, 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 dogo. Bila chapre, dogo, dogo, dogo. Styli, deadly, ni koko, loko. Mkono, mele, kino yele, sako. Styli, deadly. Ni koko, loko, mkono, mele, kino yele, sako. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, konza chuma stingoni. Deadly, deadly,
DJ Bunduki, the medium, governor wa Shin City. While you been gossiping, I've been busy. Network iko high class out ya Kindiki. Mashozi ko pack, twazi susu no didi. Wanasu, aina issue no biggie. Big shoes, toto kuzi feel sio easy. I made millionaires, waka kwa greedy. Wananja excess, wameshindwa kuistiri. Kama stripper, au mafisi. Industry mzimo try kumove kama sisi. Ona tukimwok, wanaingiza baridi. Silver kwa wingi, shini wa njiki. Wamejaribu kuharibu jina imekata. Na washinda na akili na chapa. Choka na story zao za kijinga. Kuja mali kuna na brown kaka binga. Nasledanga vile unataka nizi bring. Iko busy na kumbidi what you want. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Busy na kumbidi what you want. Iko busy, namba zote busy. Busy sana busy. Busy na kumbidi what you want. Iko busy, siku zote busy. Busy kama busy, busy na kumbidi what you want. Touchdown na ingia na win na go missing. Top tier my dear, my millions I'm eating. Na shiba mpaka mnajita ma meeting. Nikitwa biti na patanga beating. Ni slaps, minko na drink woni glass. Mr. Machismo na sip Johnny Black. Siati ni jokes au na ringa ni facts. Kwangu ile gross wanalipwa ni tax. I've been putting in work. Nimekuwa famous for years na ina perks. Mayangin wali grow akinisikia wana rap. Hakuna kitu neza niambia na get busy. Nasletanga vile unataka nizi bring. Never lie. Iko busy na kumbidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Never lie. Busy na kumbidi what you want. Iko busy, namba zote busy. Busy sana busy. Busy na kumbidi what you want. Iko busy, siku zote busy. Busy kama busy. Busy na kumbidi what you want. Nasletanga vile unataka nizi bring. Do what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa me. Never lie. Do what you want. Go busy.
Busy. Busy.
Never lie.
Busy. Busy.
she pita boss kwa ni mini nugu. Skosi nugu baby girl ni ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upito marufuku. Kaende, kaende.
Sasa skia ye. Come on, come on.
Kimbubu bitu zetu usiseme. Wacha wapa.
Matata right now, come on.
Peleka juu.
Ati, hey.
Usioko peku. Rarua mini. Ikishika sana. Toa ulimi.
Inakubalika right now. I
said,
see what, hey, check it. Matata, let me see those fire emoji right away. Playing it live at the beach side. This is Diani. Come on, come on. I said,
Chavuka boda na piga ma Ethiopia. Kani for 20 to bate to kichoma. Piki ya pedi ya kuje na keroma. Hizi mamoshis na tipu mpaka homa. Madimu wana paka hina na ma foundation. Wana sema right now to my location. Wana jiwa zindo huanga na formation.
Mpesa check it right, kani mixes DJ Bunduki. I see it.
Kasi ya brown, kwangu kitu haram. Nukio kwa post, nikisha tumagezo salam. Nikona time Mendoza, kuwest koma huu, nikisha keto. Yo bam bam, it's like a ticking bomb. When you tip in toes, you want some more. Yo bam bam, lepiga proper toka morning paka jion. From the window to the wall, bedroom paka jikon. Lana kiuka kukuta tani ya chameleon. Kisi maisha kukadria baka la hoja.
Anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six, seven kiwa bamba. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chap chap. Ay, kutate, ay, ina tuteta. Ay, ay, ina kana mwa, anamba na la. Ay, ay, kutate, ay, ina tuteta. Ay, ay, ina kana mwa, anamba na la.
Cheki, cheki, mina we,
tuna do the math.
Sarenda tikova, jo angusha mabitha. Baby, si ubendova, kwanza venye inafa. Si ati na chocha, mina penda hikifa.
Anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six, seven kiwa bamba. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chap chap. Ay, kutate, ay, ina tuteta. Ay, ay, ina kana mwa, anamba na la. Ay, ay, kutate, ay, ina tuteta. Ay, ay, ina kana mwa, anamba na la.
Sina penda kuzienda, ten over ten imiji kenda. Mzabibundo agenda, fika ni nane si utapenda. Choro saba,
she's a pender.
Sita, 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 enda. Nakupenda, nitakupenda, maraka tanu, thani nitenda. For you, ya chama bela, for you, ya chama Pamela, for you necha mabelos kikomboka itaya hela. Vitu mitatu, susikizi msela. Kuna novu, kuna matopezi kipatana ni natela.
Anpenda, anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hip six, sizis kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Ay, ay, kutate, ay, ina tuteta. Ay, ay, ina kana mwa, anamba na la. Ay, ay, kutate, ay, ina tuteta. Ay, ay, ina kana mwa, anamba na la.
Anapenda bima yangu juu ya venye na kitoka. Niko hapa kalole ni chukomboka. Demka mejibeba independent na na focus. Na fikre tuende wapi mdio dere sana donga. Basi don dada, wada na wadada. Wezi ni kumpea na ma MC mafala. Kila flu na CCTV tutendi na sibala. Nkitokia na kapengwa na shanga agaja. Tuende basi wapi, nuku ni meklaji. Sana kona nani, hizo nza bumuasi. Basi nipe nafasi mkona hospa wa fara.
kasi nataka twende wapi haya anzisha safari
napenda kuzilika napenda chicks napenda tiger napenda hizo hips hips zikiwa bamba napenda hii napenda that slow but in the chop
chop this is DJ on 2K
kutade hai ina tutaja hai ina kana mo ina bana la hai kutade hai ina tutaja hai ina kana
cha bunduki
extra pressure baby when you want that baby when you wind and fall you're killing the boy of course you're killing the boy of course
check it now come on we sing say hey
I had to put my life on pause and follow you where you're going and if I make you my business I suffer no loss
right now introducing BN
Ate
alongside Ben Soul
keep me away I take you on tour pretty baby I keep
keeping it right here live at the beach
extra
the sweet vibe we say
you're killing the boy of course you're killing the boy of course
let's get a superstar tonight take a little time
extra pressure baby when
2024 extra pressure
you're killing the boy of course you're killing the boy of course
tell us where you're watching us from. We say it's happening here live. Come on.
Slow down, baby, before you get my babies. You gon' make the man them go crazy. I catch a kucheka na mimi. Neza ah, moko kose kuwa mimi. You say you wanna bam bam with me. You say you wanna chop my money. You say you wanna call me daddy. Oh, I can be your sugar daddy, mama. I can put you on top. Put you in a song, yeah. Baby, choke and choke, don't stop. Cause you're the sauce on top, baby.
Extra pressure, so baby, when you wine and boss. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wine and boss. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy.
What you prefer? Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me yeah, yeah, set yeah. It, you have it, pick up, sim sima, look at the keys to me bima, kiskia kim jong call to na juan kuririma, female benzima, girl dem na go ina, reproduction to naifanya baksicha kaldina, bad girl didi, bad girl kariri, nipate excuse de nikiwa wombortiris, brosa nyoro, fika fiti, siku zombo tote tunawashombor, man be a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Money me a look where you there. Me cause problems everywhere me I got step. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up.
Nigeye ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande. Kwa jama pikin, baka lale anguka nayo tuende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri nafanya na kamesa. Only fan mindo record ingizo videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ninamu. Nikikama tupotezi ida ati. Number uno mini mzinga na ninamu. Nikikama tupotezi ida.
When you drop it down low on the floor, yeah that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up, when me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up
DJ Bunduki the champion.
Hey, Mustard on the beat, ho, deep, ho, any rap, nigga, he a freak, throw, man, damn, call a ambulance, tell him, please, bro.
bro. Nella nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified buggy man, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe on him. Pull on him, extort shit, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. Dot, fuck him up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably A minor. They not like us. 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 You think the bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that open show gon' be your last stop, nigga. They cold foul. I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches. Go. The audience not dumb. Shape the stories how you want. Hey, Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep. I can go further, I promise. Ain't there something? B-Rest, that's for bitching. You Malibu most wanted. Ain't no law boy, you ball boy. Fetch Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie. Be flipped over your boxes. We're holding your foe. The other vaginal option. Pussy. Nigga better straighten they posture. Got famous all up in content. Might write this for the doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption. Won't action. No accident. I'm hands on. He fuck around. Get polished. Fucked on Wayne Grower. Like he was in jail. That's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D-Rose came home. Y'all didn't deserve him either. From Alondra down to Central. Nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me. And I'ma send it up the pot. Ay, put the roll label on me. I'ma get them dropped. Ay, tweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie. He a 69 god. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zah. Ay, city is back up. It's a must. We outside. Ay. They not like us. 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 They not like us.
It's DJ Bunduki.
Princess. Tulianza zamani. Bugana tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani. Utoto ujana kugombana kupatana na ye. Akili nazo zimesha poteana. Sijiwezi mazima mi kwa kenyanga nyanga. Nikimona joto majesho kulawana. Nadata mazima mi mtoto wa mama. Yana noga mapenzi. Ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wapendi. Washa semaga mengi. Eti naweza kukuchiti. Kukuchiti.
My totori. Oh totori.
Kupendea wewe ujisiki. Haja na maneno yao yasiki. Au misiko sawa. Maneno yao ya punguzi pawa. Watamaliza waganga na manabi. Hata wakoge madawa wakufiki. Au misiko sawa. Maneno yao ya punguzi pawa.
Narudi na hii tena. Kichana na wewe mapenzi sirudi tena. wengine walitaki mema. Stories za uongo, ma drama na ma cinema. Apendi pesa, apendi show, analipenda tu. Iwe chumani, iwe jikoni, ni mahabafu. Nakisema love you, me I love you too. Na ndo man,
yena noga mapenzi. Ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti, 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 ti.
Wali mwengwa wapendi, washa semaga mengi. Eti napenda kuichi, 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 kuichi.
Tuko juu ya kana, hapana kuza kutimleta. Leta ufala pota kula maviding. Neza dhani tumekona kumbejo ni taxi. Nati upepo runda, upepo nia. Apo nasikia nisikele u, stingo niskupidu. Zako zikianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kaleka move, mkuja mkufu. Ati naiku kubamba goza tena toka. Apo nasikia nisikele u, stingo niskupidu. Zako zikianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kaleka move, mkuja mkufu. Ati naiku kubamba goza tena toka juu. Apo nasikia nisikele u. Alote natonesha turushe migu vile vile zimeturaru. Tunasikia tuko maju steam, steam skipata kwa shikisha na mamoves. Epe kaleka, so tuko loaded, strap na mafore. Naifanya leo, siya tungoja giatu shokena. Naiki kubamba mbia selekta jo agodena. Kaki kubamba tupaluka, tupaluka. So silete paza ku team, 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 team. Washaki, tempo niya natepa tempo yobamba sano kiwa jing, 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 jing. Gomba kashata, rada shavam, daki mbiki. Apo nasikia nisikele u, stingo niskubidu. Zako zikianza kushuka, zinapandishwa juu. Biga biga kaleka move, mugu jamu kufu. Ati naiki kubamba goza tena toka. Apo nasikia nisikele u, stingo niskubidu. Zako zikianza kushuka, zinapandishwa juu. Biga biga kaleka move, mugu jamu kufu. Ati naiki kubamba goza tena toka juu. Ati, ati dinga linga ling leka posa. Na ring apa, kwinza gindani get pass. Nika jing, nasikia hakuzi bamba bila bila 4-3. Doba doba nza kipapa siyezi kosa kama apa kaliki tuko mastim walai na. Na tujifichi tu nafanya nga vulai. Tumepandisia digaga tundo tufiche waitu. Jutuko, jutuko, tuko juu ya kana. Hapa nakuza kudim leta. Leta ufala pota kula maviding. Neza dhani tumepona kumbejo ni taksin. Ati upepo runda, upepo nia. Apo nasikia nisikele u, stingo niskubidu. Zako zikianza kushuka, zinapandishwa juu. Biga biga kaleka move, mkuja mkufu. Ati naiki kubamba kota tena toka. Apo nasikia nisikele u,
burudika, 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi. Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu. Muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika burudika.
Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu. Muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu. Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu. Muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Hey, one leg. One leg, anguka nayo, bounce again, bounce again. Ukipita nayo, kaninjege, kaninjege. Ni madharao, once again, bounce again. Hey, tuko incognito, waistline simple. Tisho na slipo, tunavuta.
Check it now, so brand new one.
Kimi kumbe moshi ni ma.
Let's go, say what?
Play songs, zote zina sound up.
Burudika, beautiful.
Tuhabampa kade.
Matata, come on.
Hagabiki na ina.
Live at the beach.
Wanataka kuni maliza baba. Wanataka kuni maliza. Tunazituka ki Michael Jackson. Naleta action. Na mwaga, na mwaga, mwaga jasho. Sikia ma gunshot, usiende junction. Uoga, sinanga mikama Tyson. Walai bilai klabi kona mabilionea. Vitu zinafanyika ndani hata vipofu na jionea.
Zili mshika tukiban, aka drop it like it's hot. Anadina kuwaka fan, pono kiwa kwenye trot. Nani ndo boss, hapa na mdishi kama last super. Saba saba position, danja ni six figure. Mnangu ni eight. Na hapa 9 inch, maniga yangu ni bait. Tunafanya dhambi Abu Dhabi. Na hama party, wanadani wapi la vitavi. Kitu smanyagi, singo ni mobile. Left, right, na katikati. Legeza waist to bed knees, notoe shati. Staki kuna one leg na party party. DJ chezeo skinny bitch miss, fati fati. Niko na jaber, hako na kuber. Kucha na gang, nina mjulu bang. Kucha na mapeng, nasleta matahen. Unlimited virgin, na tesi shiwa na maweng.
Aya iya mpaka Abu Dhabi. Aya iya nama ordinary.
Burudika. Burudika, 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi. Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu. Muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika, burudika.
Abu Dhabi. club peleka bangu chocha ngumu na mamnangu na mamdabu tunaikata na adab. Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chocha ngumu na mamnangu na mamdabu tunaikata na adab.
Burudika 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 burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
DJ Bunduki.
Nisema mapenzi pesa. Ikazi saka pesa bado na nitesa. Kisukari kisha panda pressure.
Check it out, so brand new one right now. Come on. Say what, say what. Brand new tune, let's go. Live at the beach. Togo Richie. Masauti. Come on, come on. Live and direct.
Nataka kulewa. Weta ongeza. Nikama tabewa. Mutani beba.
Jani mwanzano mini haribu pesa.
Eee, we haribu pesa.
Mapenzi kamari nilisha chezwa poka.
Eee, nilisha chezwa poka.
Usini yone hivi mi mwanzano nateseka.
Eee, kwenye nateseka.
Sitaki mapenzi mana yananipa pressure.
Pressure,
achanga lewe kamia. Niwe matengtumia.
Alongside Tio Mio, beautiful, playing here live in direct. Live at the beach side. It's Diani. Made in Mombasa. Check it now. Say what, say what. Hey!
What I need love, it's always trust. A Chinese. Yeah, yeah, yeah.
Bora nilewe, michane miti. Loving ya mjini unachezo na jita miti. Tulianza taratibu, slipo waza kamwe stay. Leon kujuya sina tabu, nasikiza matabule. Najili waza na malimpweza. Zika na shini kuma chabandu na jitipa. Tuko manyanja ama bisenta. Ata sijini metubara danko nda dip.
Tende what you say, to your me or now. Come on, come on.
Talita mbili mbili tumiliva na figo. Waga ziko, mapenzi kutu.
Dive on the street vibe.
Matura kanyaga kisigino. Leta baridino ni pose moyo mi. Kona machizi tuko jam mixology. Rada ni sapeta kimikozi. Achani lewe mpekinyo ajidozi ripoti.
Achani mwazano mini haribu pesa.
Eee, we haribu pesa.
Mapenzi kamari nilisha chezwa poka.
Eee, misha chezwa poka.
Usini yone hivi mi mwazano nateseka.
Eee, kwenye nateseka.
Sitaki mapenzi mana yananipa pressure.
Pressure, eee.
Achani lewe pomea. Niwe matengti.
Yeah.
Oh, bora nilewe bombe.
Yeah.
Nini tu wage stressi.
Yeah.
Acha nilewe bombe.
Yeah.
Niwe matengti.
Yeah.
Oh, bora nilewe bombe.
Yeah.
Nini tu wage stressi.
Yeah.
I'm single, single. Nikideti tena niko pale mini. Teni mwa. You know, you know. Nimekuwa soba sana na leo nataka kumoka.
Leta shots, sikuje leo na jispoi. Nikunywe mpaka niwe hoi. No pressure na jienjoy.
Nasema na, nataka kulewa. Weta ongeza, sika matabewa. Nasema na, nataka kulewa. Weta ongeza.
Now which kind of life where I never see? I carry God so I fear nothing. Steady increase in the commas.
Check it out, this one is made in Nigeria. It's Ira Star, come on. Say what?
Enough is clear for your memory. Whether now winter or summer.
Play right here, 2024. Life. I said.
Life, see my fire burning bright within the inside me.
Made in Nigeria, trust me. Come on, I
said. Check and balance everything inside my mind daily. Trust me, you can't fool me. Energy don't got logo. More friendly and conscious. I'm allergic to circles, so I'm not ready for confusion. They're telling me make I show love. Stability on bondo. Everything a connection.
Sounds called Commands. It's a big chill, trust me. Right here at the beach. Live on the beach side.
Living life, see my fire burning bright within the inside me. Smolly way, they mighty, they never know I collapse.
Superstars Entertainment.
Sensational. Yeah. What did I do for you, girl? And I know, and I know, and I know. I still feel for you. Love like a riddle. Yeah. Give me the clues on a riddle. Oh, wow. Laugh just a little. Yeah. Life's pretty sweet. Every bitch, you tell me love her to the morning. Nah, nah, nah. Love her to the nighttime. Nah, nah, nah. I don't get nobody. I don't get nobody. Yeah. If you give me body, I won't tell nobody. Yeah. Valley girl, she wears clothes. So. Now she want me pool skirt, so me pool skirt, ballet, cause she went to school. You see, it's obvious, it's obvious. Sensational. Yeah. What did I do for you, girl? And I know, and I know, and I know. I still feel for you. Love like a riddle, yeah. Give me the clues on a riddle. Oh, wow, laugh just a little, yeah. Life's pretty sweet, can't be bitter. This one, she's fine, oh, yeah. She want this, she got this. She know if we control them, yeah. She dance it, she wind it. She make me want give her body. Back shots, body. Give her body, back shots, body. Give her body, back shots, body. Whoa, 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 whoa.
Back shit, way I jump for NYC, yeah. Big killer, she carry the best I've seen, yeah. Steadily ready, me assassin. Whoa. Sweet in my belly, you're like a guy. Something jelly. Eggplant emoji. Watching me like daily.
Sensational. Yeah. What did I do for you, girl? And I know, and I know, and I know. I still feel for you. Love like a riddle, yeah. Give me the clues on a riddle. Oh, wow. Laugh just a little, yeah. Life's pretty sweet, can be bitter.
And I only need your house address. If you wanna pull up on my tape cassette, but put it wider than the internet. I'm a presidential if you're also fell to lose. Goody goody, get your goody goody bam bam. I need you now now, put me on fire like a lantern. Can you taste so divine? And I wonder why you so 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 so
sensational.
Beat your bunduki.
Say my ooh, yeah yeah.
One time.
We walk up, walk up, walk up.
Just a double zit tonight, excuse me to see me nice.
Mwana.
Say my ooh, yeah yeah.
Oh my jina ni yana.
La la la, akoka penika area, nakakitaka mwichapa, nakula kiapo ndai hapa, aje, sidon konit nikirusha mamistare, viungo wene nguwa mwili hatare, wine and court nishikishe male, tuende maeneo chuma ilale lane.
Mimi ni bad boy kijana waingo, napenda njugu na mukombero, kingo masel napenda matingo.
Check it out, the brand new tune right now. Come on.
Ooh,
talking about Vijana Baru Baru. Iyani. Say what? Let's go. Live and direct. Twende water, come on, let's go. Say what? Hey.
Ya 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 maji mipatana na waya ya stima hata ya sina nipiga kijonsina when I'm done you can't see me ah vuta kaya harufu mbaya nyama njege na manduku lumbaya unaishi wapi ya haya natoka wapi ulaya
nyashi yake soft kama matires na ipapase na nitoa stress kama mzinga ni jaka bless na majirani wata witness ya ni bad boy kijana wa ingo.
Live at the beach sides, Diani. Check it now, hey. I say,
ooh.
You gotta see what I came with. Make quick, make a divide river, Niger River, been with. You tryna leave, jump, make quick. I say you the water, you the liquid. Shawty, open your gateway. Make I know whether we day on the same way. What are you on tonight? Girl, you look good. I know anytime you hear that. Now you are hearing it from me. It's a different vibe, so me not care. Who you are with? Who you are with? Who you plan to be with? You know rich. Baby, hug it. We be on it. Baby, follow me. You tryna leave in a rush. No, they leave me.
make I no go down and pay love salt. I dey try believe in love. He no go easy enough. No they leave me run. I no feel me sad, mama, yeah, devilish. Say, make quick. You gotta see what I came with. Make quick. Make a divide river, Niger river been wet. You tryna leave, jam, make quick. I hear say you the water, you the liquid. Shawty, open your gateway. Make I know whether we day on the same way. Make a rubber dub style, you in it. But them in the sun, let me need. I know that you can't feel it. I will like pajama, so me not care. Who you wear with? Who you are with? Who you plan to be with? In a rich, baby, hug it. We be on it, baby, for we meet. You try to leave in a rush. No, they leave me on. I believe in lust. Make I no go down and peel off salt. I they try to believe in love.
Check it out, come on, say. Playing right here live in the building. This is DJ Bunduki live. Nice and easy. Kante. Who you are,
who you are, like this and that. You can't drive away depression. I can't tell your skill is precious. You can't change the whole direction.
Kante is the number. Come on. I said.
Can't drive away depression.
Say what? Come on.
Make your body come, come, my body, make a cool, my tension, tension.
Check it out, this is Davido, Fair Beautiful, playing right here live. Made in Nigeria, trust me.
I'm gonna get a dog base for you. Follow me, make a job life for Dubai. Anything you want, girl, I go by. You dey put me for high tension. This one of my confession. We go do holiday for Mumbai. Anything you want, girl, I go by. You dey put me for high tension. This one of my confession.
So just know that if we break up, I'll be on the phone with someone new. Maybe girl, if I know you're new, you never know. For way too long I've been cold. Play by the ear and tell me when you're feeling someone new. I tell you, say I don't go love again. I tell you, say I'm a playboy. Now see I don't ball again. Let's give it a try. Make you see I see go go. Now see I don't go again.
It's all about Afrobeat. Playing right here, right here, live. Check it. At the beach side.
And if I give you my heart, will you hold it up for a good price? You give it up. You need to know when I'm really in love. I'll never give you half bread, but I give you none. Let me ask if I act like an ass. Will you still let me clap your ass on my marble floors? I'm so toxic, B. A thing you should know about me. Baby girl, see, I don't like being alone. I don't like sleeping.
sleeping alone, so just know that if we break up, I'll be on the phone with someone new. Baby girl, if I know you're new, you never know. For way too long, I've been cold. Lay by the ear and tell me when you're feeling someone. Yeah.
To the water, come on, we say.
I tell you, say, I'm a playboy. Now see, I don't fall.
Tell us where you're watching us from. Don't forget to subscribe to this channel. Subscribe. Subscribe.
Now see you don't stop again. Something where I did wrong for. Make me see as it could go.
Even naota, ama na changa nyikiwa. Joto na lola shuka digiri. Wali niliza tipiti, na moyo wangu shakupana. Na wewe ndo nahodha, uwa meli yangu.
Hey, check out this one, it's called Nahodha, beautiful tune. Straight from TZ, it's Ali Kiba. Thank you for tuning in. It's happening here. Each and every Saturday, 7 10 a.m. Come on. Right here, live. Last track for today. Keep it right here. Thank you for tuning in. Till next time, same next week. Same time, same place. Same channel. Come on.
Mapenzi ni jihadi. Tuko peponi kujizi tulivyo pamana na hali yetu rohoni. Kuna vijibe vya nafsi wale waro 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 subiri tochana takesho. Sisi wado, sisi wado. Oh, sisi wado. Kwa chana sisi wado. Sisi wado. Shena mabaya ya wengine, maana najiona nachanga.